song asibaki nyuma. R&B begani sitaitoa, najivunia mbali nimeitoa. Mana inapendwa leo nilipambana, itapendwa kesho nimesimama. Kubali imebeng paka Mbagala, Moshi Manyara, Lindi Mtwara, number one fan ya washika wadada. Sofia Mombasa, ningefanyaje sasa, Lagos Naija kwenye radio.